hari ikindi kibazo nashaka kubabaza. Nka muri iki gihe hari abana bakunze kujya mu bintu by'ibiyobyabwenge. Ugasanga byarabatwaye nk'abana bari mu myaka guhera muri 15 kuzamura enda kugeza kuri 25 kesha. Usanga bari mu bintu by'ibiyobyabwenge. Cyane usanga ari byo barimo nabe inzoga cyangwa amatabi ugasanga nibyo bibereyemo gusa. Ese kera nabo ubyiruko rwa kera narwo niko rwa rumeze cyangwa bya biterwa n'iki nimba bitarabayeho bya biterwa n'iki kugira ngo abana bajye muri ibyo bintu cyane.
Ibyo byabwenge ubanza ari ibintu bishyashya abantu wabonaga nge uko mbizi nta rubyiruko rwajyaga mu biyobyabwenge kuko babaga bafite uburere bw'ababyeyi uko bakuze bakuranye n'ababyeyi baza abana babarera babareba gutyo. Akenshi na kenshi mbona rero ibiyobyabwenge biterwa nuko umwana yakuze, ukuntu yaba ababyeyi bamufashe, ukuntu yagaragarijwe urukundo n'ababyeyi, hanyuma n'uburyo n'uburyo bamukurikiranye mu kumurera. Nkakeka ntiwabura kuvuga ko n'intambara ifite uruhare muri mu kongera ibibazo mu rubyiruko, ugasanga birukira gushaka ubuhungiro mu biyobyabwenge kubera ibibazo barimo gutekereza ibi n'ibi. Hanyuma ikindi hakazamo n'urundi rubyiruko kugenda kubera ko wenda hari urubyiruko rwagize ibibazo rukajya muri ibyo kubera ibibazo banyuzemo, kubera uko barezwe, kubera ko batagize ababyeyi, kubera guta umutwe bajya mu biyobyabwenge. Noneho akaza ashaka abandi abo bari mu biyobyabwenge babaho bibera mu biyobyabwenge, ugasanga barakurura abandi. Noneho ugasanga noneho n'umwana waba yagize ababyeyi yararezwe neza, ugasanga nawe arakurikira ba bandi yibwira ko ari byo bigezweho. Akabona ati kujya mu biyobyabwenge harimo umunezero, harimo amahoro, harimo iki, ugasanga barakururwa n'abandi. Ariko kandi ukabona kujya mu biyobyabwenge biterwa n'ibibazo baba baranyuzemo kuva mu bwana bwabo.
Iyo ndebye kubere icyo kibazo cy'ibiyobyabwenge urubyiruko hafi ya rwose yaba nta kibazo bafite iwabo n'ubundi abijyamo, ukareba mu Rwanda rw'ejo hazaza bizaba ikibazo. Ni gute ibyo bintu urwo rubyiruko ni gute bazava muri ibyo bintu kugira ngo tuzagire mu Rwanda rw'ejo hazaza rwiza?
Kubivamo nuko abafite abana bafite ababyeyi kwita ku bana babo bakabakunda, bakabaha uburere bukwiriye, kandi bakagira igihe cyo kubana nabo no kubaganiriza bababwira, babigisha iby'imyitwarire myiza. Kuba badafite ababyeyi nuko igihugu cyacu nk'ibyabayemo tugomba gusubira ku ndangagaciro ziranga abanyarwanda z'ububyeyi. Umubyeyi akumva afite umutwaro wo kurerera igihugu, akaba yasanga umwana udafite umubyeyi akamuhumuriza, akabana nawe akamubera umubyeyi gutyo. Mbese ukagabanya ibibazo by'abana. Kimwe rero no kwiga no kwigishwa abana bashobora kuva muri ibyo bibazo bishobora kuba bike. Ni ukuvuga biriyongera kubera ko n'abafite ibibazo ari benshi, noneho bagakurura n'abandi bumva ari firingi nk'uko babyita. Bakumva ni firingi, bakumva babijyamo, ariko hari icyizere ko abantu bose babihagurukiye bakita ku burere bw'abana bishobora guhagarara.
Urugero wenda nkanjye nkiga, ntabwo yenda navuga ngo ntabwo nanywaga inzoga. Ngiye mu ishuri mpura n'abanyeshuri n'abandi bavuga uhura n'abana babyita ibigare, mukajya mu bigare bimwe bakakujyana n'ubundi muri izo ngeso gutyo. Nkanjye naragiye negwa kunywa inzoga, ariko nk'ubu nagize amahirwe nkirangiza nageze muri famiye ituma ibyo bintu mbireka. Narangije muri 2005, kuva nyuma yaho nagera muri iyo famiye. Ubu ngubu icyo kintu nta nubwo njyagitekereza. Ubwo nkumva yenda n'ibyo icyo kintu biterwa mugani n'ababyeyi, nk'icyo kintu mwari muvuze biterwa n'ababyeyi n'uburyo mubanye n'uburyo bagufata bituma ibyo bintu ugenda bivamo. Kuko nanjye ubwo byambayeho bijyanye nk'ibyo, nk'icyo kintu mwari mubwiye.
Ikindi rero urabyivugiye ikiga yo kugendera mu bigare, muri iki gihe uburezi ni ikintu gikomeye. Gutyo n'umwana umaze guca akenge yagombye kumenya ikintu, gutandukanya kwifatira ibyemezo no kugendera mu kigare. Ukavuga uti ese ibi ngiye gukora birangiza kuki, biranyungura iki? Ubwo rero niba ibyo bizakurinda kugendera mu bigare, kandi nicyo turiho twigisha muri iki gihe ari uburezi ari iki, erifu ko umwana umaze kumenya ubwenge agira ubushobozi bwo kwifatira bwo icyemezo ubwe kimunogeye kandi abona cyamugirira akamaro. Ibyo rero iyo umwana bishyize mu mutwe bizamufasha kutagendera mu kigare.
Hari kandi kabaze yenda nabaza kamatsiko yenda namwe mwaciye mu busore, mwaciye mu busore yenda kera no mu mashuri mwagezemo yenda amashuri kera, kwiga kera byenda byari bigoye. Ubungubu uwari wese n'uburezi bwa buri wese, ariko hari nk'iyo uganire n'abantu bakuze bakubwira ko kwiga byari bigoye, byari ibintu bigoye, higaga abantu yenda bifashije nibo bigaga cyangwa bitewe n'uduce batuyemo bigatuma bemererwa kwiga. Nkavuga mwebwe byaraboroheye kwiga, ko byaboroheye kugera mu ishuri byatewe n'iki? Kugira kuko usanga abantu benshi kera, usanga benshi batarize, yari afite n'ubwenge ariko ntabona ukuntu akomeza amashuri bitewe nimba byaraterwaga n'ubuyobozi bwari buriho, nimba bwari ubushobozi buke. Sinzi,
kutiga kera byaterwaga kenshi na kenshi n'ubujiji bw'ababyeyi, ariko si ntawabyita ubujiji, nuko babaga bafite ibyo bakoresha abana. Ugasanga umwana baramushyira mu kuragira mu gufasha ababyeyi, umwana w'umukobwa akumva atajya ku ishuri kubera ko agomba gufasha nyina mu mirimo yo mu rugo, umwana w'umuhungu niba se umubyeyi we afite inka nyinshi cyangwa amatungo menshi, ubwo umwana yagombaga icyo barebaga cya mbere ni ubutunzi, umutungo babaga bafite. Ubu rero bigatuma ise avana umwana mu ishuri cyangwa atamujyana ku ishuri. Ndibuka hari nk'abacuruzi bamwe, kuko yabonaga ari umucuruzi akavuga umwana yagira nko mu wa gatanu amenye kubara, amenye imibare, ati nta kindi wigira vuba bimfashe ubucuruzi, kuko icyo bashyiraga imbere ni umutungo babaga bafite. Rero urambajije uti weho ndi kubibona byagenze gute? Njyewe rero mu by'ukuri umubyeyi wanjye ntabwo yize amashuri asanzwe, yize ibi byo kwiga gusoma no kwandika, yandika mu mukungugu, biga gusoma gutyo, biga kwandika gutyo, harakomeza ariga kugeza ubwo nawe atangiye kwigisha abandi. Harabikomeza bimenya cyane ku buryo yabaye umwarimu w'ikanisa, birakomeza kuko ni uwa kera, aza kuba umwarimu, aza kuba umupastori, ari umuyobozi kandi ubona abizi. Kubera rero umuhate yari afite mu gushaka kwiga, njye naganiriye nawe arambwira, akambwira uko yize, nkumva kwiga umwete yari abifitemo. Buryo nanjye mbona ari n'umuyobozi, umupastori uyobora paruwase, nkabona arabikora neza, kandi yariyigishije ataragiye mu mashuri ngo ahambaye ngo abyige. Noneho njyewe bintera nanjye akanyabugabo, umwete wo kuvuga ngo nanjye nzagira umwete nkurikire ishuri uko rimeze kose. Ibyo rero byaranyubatse kuganira nawe no kubona umwete yabigiragamo, nubwo yarinze apfa ari umusaza adashyira igitabo hasi, akunda gusoma nta mwanya ata, akunda kwiga. Ubwo rero icyo kintu nanjye nakimwigiyeho, nkunda kwiga, kandi aho binaniye nize difisiroma binanira, ariko nkavuga nti ibyo ari byo byose, iyo ubundi njyewe byananiraga nibwo nagiraga umwete wo gukomeza. Iyo byananiraga numvaga ngize imbaraga zo gushaka kugira ngo ndakomeza, kugira ngo byananiye mbimenye. Icyo rero cyaranyubatse, gutyo ndinda niga, ndangiza amashuri makuru, kugeza ubu numva nanjye nabifashisha urubyiruko, abana bakiri bato mwebwe bagikunze kwiga, kugira umwete no kugira inyota yo kwiga buri gihe, kuko kwiga ntibirangira. N'ubu ndakiga njyewe.
Yenda nkanjye yenda nka kera papa yatubwira ko kwiga byari bigoye bitewe ko n'amashuri yari make, wafaga nka hano ukajya kwiga nka Kinihira cyangwa Bwisige uvuye nk'inaha, ukarara ugenda nk'umunsi wose ugiye kwiga. Yenda nkabona ari cyo kibazo cyabaga kibitera cyo urubyiruko rw'icyo gihe rutakanguriraga kujya mu ishuri, cyangwa n'ababyeyi ngo bagire ingufu zo kujyana abana mu ishuri.
Sinibaza ko icyo gishobora kuba cyari kimwe mu bituma wenda abana batarajyaga ku mashuri, amashuri yabaga ari make, ariko kandi abashoboraga kuyajyamo kera kugenda byari ntacyo byabaga bitwaye, kuko ugombaga kugenda nk'ibirometero 20 ujya kwiga ukagaruka, ukagenda ukagaruka ukakora nk'ibirometero 40 wagiye kwiga ariko ukumva ibyo ntacyo bigutwaye nibishuri ryarahantu runaka ubwo ni ngombwa ntabwo byatumaga abana batabyitabira ahubwo uruhare runini ikibazo kwari ukubajyanayo ntabwo ari uko amashuri yabaga ari make nuko n'ababyeyi babigiraga mu ruhare kubera kwanga kujyana y'abana niki naho washakaga kwiga wese yagombaga kubona umubyeyi iyo yabigiraga mu mwete yagombaga kubona ishuri ry'umwana
yenda nk'ubu hari mu buryo bwo kwiga hari abanyeshuri yenda bavuga ngo bamwe bigira ubuntu barabohereza mu kwiga yenda n'ubushobozi kera yenda n'ubushobozi bwari ubwoba bwo kujyana umwana ku ishuri
oya kera ntabwo ntabwo byabaga bigoye kuko nkanjye ndibuka mu gihe cyo kwiga icyo gihe nagombaga kuba ngiye ku ishuri na aho ngiye hose bakumva abantu bafite gufatanya bafasha papa nanjye bampa amafaranga akira uzagurika ye akira uzagire gute ugasanga barateranya udufaranga kugira ngo umwana yige gutyo rero uwabaga yashoboye kwiga kuko ntaho nzi mu gihe cyacu mu gihe cya kera umwana ngo yicaye kubera kubura amafaranga y'ishuri ntabwo byabayeho yicaraga kubera ibibazo byo mu rugo bamuvanyemo kubera kujya kuragira inka kubera ibindi bibazo ariko ntabwo yicaraga ngo yabuze amafaranga y'ishuri
ngo byaterwaga n'ubujiji bw'ababyeyi
kutiga kuvana umwana mu ishuri byaterwaga n'ubushiji bw'ababyeyi si uko babaga kandi ibintu byabaga biriho bagurishaga inka amasambu yari ahari imyaka yareraga gutyo niyo mpamvu habaga hari amafaranga yo kwigisha abana
nko muri iki gihe buri gitsina cyose cyemerewe kujya kwiga nko mu rugo yenda turi abana batandatu nk'abakobwa bose bane bose bageze mu ishuri n'abahungu natwe nyine twageze mu ishuri ariko iyo urebye kera usanga igitsina gore ntabwo cyakunze kujya kwiga ntabwo cyakundaga kujya mu ishuri icyo byaterwaga n'iki
nakikubwiye mbere ko akenshi umwana w'umukobwa yigishwaga ko inyigisho ze zigarukira kukubaka urugo akigishwa gufata neza urugo gukorera urugo ubwo bakumva ko ibyo yakomoye ku mubyeyi we kuri mama we ari ibyo kujya mu ishuri bakumva atari ngombwa cyane cyane kuko yagombaga gufasha mu rugo n'urugo rwagize gutya umuryango akavuga ati nubwo nakwigisha ndigisha umuhungu baba bavugaga ati se umukobwa uramwigisha zabiki arigisha ngo azabiki kuko n'ubundi barigaga n'uwagize gutya ukumva ngo yagarukiye mu wa gatandatu yagize gute ariko muri iki gihe nta mpamvu kuko ari umwana w'umukobwa ari umwana w'umuhungu bose ni kimwe kandi bariga bakaminuza bakabona imirimo ikwiranye n'ibyo bize bakajya mu buyobozi icyo rero nicyo gituma gitanga ingufu z'abana b'abakobwa cyangwa kugira ngo bige kandi n'ababyeyi uyu munsi bumva bafite courage yo kohereza abana b'abakobwa, ariko kera bumvaga bavuga ngo n'umwana w'umukobwa uramwigisha ngo azabe iki, ngo azabe perezida. Ariko ubu birashoboka ko yaba perezida.
Tukiri ku bushake bwo kwiga cyangwa tukiri ku murava mwagize wo kwiga, nkurikije umusore uko yababajije, igihe mwabaga muhuye n'ikibazo nk'uko mwatuganiriye mu byerekeranye no kwiga, mwavuze ko aribwo mwagiraga umwete n'imbaraga, ni iki cyabateraga kugira uwo mwete? Ni iki mwari mugambiriye? Izo mbaraga mwazivanaga hehe zibasunika mu kudacika intege mugakomeza mukiga kugeza igihe mwarangirije amashuri makuru, kandi n'ubu mugifite inzara n'inyota yo gushaka gukomeza kwiga? Ubwo butwari, izo mbaraga, mwumvaga ari iki kibasunika?
Kuva kera numvaga nshaka kumenya ikintu cyo kumenya, kwigira kumenya, nkumva mfite inyota yo kwiga ngo menye ikintu. Iyo cyansindaga rero numvaga mbabaye. Ndibuka tugeze muri segonderi niga imibare, narayumvaga, ariko iyo umubare wansindaga numva nawuburiye igisubizo, ntabwo najyaga no kurya. No kuryama nararyamaga ariko sinsinzire. Gutyo rero iyo gushaka kumenya, ndibuka ndi mu ishuri twakoze deba n'abana, bamwe bavuga ngo ndiga kugira ngo ntsinde ikizamini ngo nakindi. Njyewe ndavuga nti ntabwo nge nigira gutsinda ikizamini, ndigira kugira ngo menye. Ibyo biba ikiganiro gikomeye kibimaka ndende, abenshi bavuga se ngo wize ukamenya ntutsinde ikizamini. Nyuma tuza kwemera ngo ko uwamenye byanze bikunze atsinde ikizamini. Ubwo ushobora kuba tsinda mbashyira ku ruhande rwanjye, ariko ikintu buri gihe ikintu cyo kumenya, cyo kugira inyota yo kumenya ikintu, icyo kintu nicyo cyansunikaga kugira ngo nkomeze kwiga. Kandi n'uyu munsi hari ukubona ugasanga ibintu byinshi ntabwo bizi. Ese nk'ubu umuntu aje utuye nk'aha akakubwira ati, akaza ati haruguru hariya, akakubaza ikintu wenda kiri hano byumba muri uyu mujyi, ukumva utakizi, wumva nawe wigaye, kandi wagombye kuba uzi ibintu biri mu mujyi, ariko kuba utabizi wumva biguteye isoni. Niyo mpamvu rero kwigira, kugira umwete wo kumenya ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'umuntu no mu myigire y'abantu.
Ikindi nashaka kubabaza, muri iki gihe hariho ibintu byadutse by'ihohotero, abana bakunze guhohotera, ugasanga nk'umuntu ukuruta ari umusaza, ugasanga ahohoteye nk'umwana w'imyaka nk'itatu cyangwa irindwi. Nareba ibyo bintu nkunda kubyibazaho cyane, uwo muntu aba yabitewe n'iki kugira ngo yenda afite madamu cyangwa andabishatse ntabwo yabura umuntu mukuru? Nkakunda kubyibazaho cyane ikintu kibitera kugira ngo akore ibyo bintu.
Ayo ni amahano atarigeze aboneka mu bihe bya kera, mu bihe bya mbere. Nkanjye nk'umupastori njye mbyita ko ari amadayimoni yateye atera abantu, ariko kandi bikajyana n'ubujiji. Hari uko njya numva ko bishobora kuba biterwa no kujya mu bapfumu, kubera ati ubujiji, akamubwira ati iki kintu n'iki cyakemuka hari uko ufasha umwana, kandi nta ni nkumva ari ubujiji ariko kandi n'amahano akomeye nkabyita ko ari ikintu kibi kitagombye kubaho mu bantu kuko ntabwo umuntu utekereza neza yakagombye guhohotera umwana cyangwa undi wese
uvuze kuri icyo kintu numva kijya gusa mu minsi ishize kuri radio bavuze umudamu wishe abana be bane n'umugabo we yavugaga ngo we yumvise biraje gusa ngo numva yafata umupanga bose arabatemagura usibye ngo umwe wenyine ni wamucita nk'uwo nguwo we sinzi ikintu kiba kimuje naho ni ubushishi ni ndumva kijya gusa n'icyo kintu yenda kihohotera
njye sinabyumvise ariko wenda byaterwa n'ibibazo yari afite ashobora kuba yarataye umutwe akava mu bwenge nagira ubwenge bukagenda ukareba wenda yarozwa ahari yareba umuntu akamubonamo inyamaswa yareba umuntu agafata umuhoro ariko ibyo sinabikomantaho kuko simbizi ariko icyiza ni uko umuntu yamenya imibereho y'uwo muntu burya iyo ibyo byabayeho umuntu agomba gukurikirana akamenya imibereho y'uwo muntu wakoze ayo mahano uko yakuze imibereho ye ababana nabo uko yakuze atekereza icyo kintu kigomba gukurikiranwa ukamenya impamvu yabyo
we yisobanu yavugaga n'ubundi ko ngo umugabo nta kibazo kuva abana nta kibazo bigeze bagera mu gihe bamaranye cyose
icyo ni ikibazo psychologique ushobora we yabivuga arabivuga ariko burya umuntu umusazi iyo umubajije ngo wasaze ntabwo yemera ko yasaze waba yumva ari muzima ahubwo akaba ari weho yita umusazi ubwo rero aba afite ikibazo nawe cyihariye umuntu yagombye gusuzuma akakiva mu mizi akamenya impamvu ibimutera cyangwa se yamuteye gukora ibyo byose
n'ikindi kintu mbona cyane ikintu cy'uburaya muri iki gihe usanga abakobwa benshi cyangwa abadamu ibyo bintu nibyo bakunze kuba barimo cyane icyo kintu kugira ngo babigemo nabyo biterwa n'ubujiji n'ubukene n'iki
ari impamvu nyinshi bishobora guterwa n'ibibazo umuntu aba yaranyuzemo